wapi?
Kurudi salama. Miaka mitatu sasa imetimia.
Wetu ni heko.
Unamukaribisha. Karibu muzi ni happy.
Karibu.
Ungola Saudia wakwenda tuma vino za uya muzi ni. Watoto Magali na Angel.
Were mana kumi.
Salmini, twajua Mungu ametenda. Michongo mnyonge Harrison Martini na Naomi, Cindy Duli, Cynthia Hillary, wakukaribisha.
Mutini happy wetu.
Were hutakumisi.
Isorelo,
unashukuru Mungu hutakona.
Were hutakumisi.
Karibu.
Mutini happy wetu.
Were hutakumisi.
Isorelo,
unashukuru Mungu hutakona.
Were hutakumisi.
Shoyo 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 mtangireni.
Were ni cheri wapenda tuma.
Maendele roko unagaona.
Were ni cheri wapenda tuma.
Familia yosi ya kwenu inaraha.
Were ni cheri wapenda tuma.
Nakukaribisha nyumbani happy wehu.
Were ni cheri wapenda tuma.
Bila kuwasahau makazi Baraka, Dominic, Lorenz, Booster, na wale manti zako, Dama, Karembo, Mame, Winnie, Agnes, na Mama Betty. Tushangilie sote.
Wata, tumshukuru Mola, kwa uzima alokupea.
Familia yote tulikuwa tukikuombea happy.
Kurudi salama. Mitatu sasa imetimia.
Wetu ni heko.
Unakukaribisha. Karibu muzi ni happy.
Karibu.
Ungola Saudia wakwenda tuma vino za uya muzi ni. Watoto Magali na Angel.
Were mana kumisi.
Manamba karibu muzi ni.
Karibu mama.
Nimanji usikirago kulako.
Salmini, twajua Mungu ametenda.
Michongo mnyonge Harrison Martini na Naomi, Cindy Duli, Cynthia Hillary, wakukaribisha.
Mutini happy wetu.
Were hutakumisi.
Isorelo,
unashukuru Mungu hutakona.
Were hutakumisi.
Karibu.
Mutini happy wetu.
Were hutakumisi.
Isorelo,
unashukuru Mungu hutakona.
Were hutakumisi.
Shoyo 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 mtangireni.
Were ni cheri wapenda tuma.
Maendele roko unagaona.
Were ni cheri wapenda tuma.
Familia yosi ya kwenu inaraha.
Were ni cheri wapenda tuma.
Nakukaribisha nyumbani happy wehu.
Were ni cheri wapenda tuma.
Shoyo 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 mtangireni.
Were ni cheri wapenda tuma.
Maendele roko unagaona.
Were ni cheri wapenda tuma.
Familia yosi ya kwenu inaraha.
Were ni cheri wapenda tuma.
Nakukaribisha nyumbani happy wehu.
Were ni cheri wapenda tuma.
Hapo hapo hapo. Hii ni Watamu Music Banda. Tukimkaribisha happy kutoka Saudia. Wapi wale marafiki? Ah. Tiger Vyombo Records.
Shoyo 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 mtangireni.
Were ni cheri wapenda tuma.
Maendele roko unagaona.
Were ni cheri wapenda tuma.
Familia yosi ya kwenu inaraha.
Were ni cheri wapenda tuma.
Nakukaribisha nyumbani.